Before and after.
ZambiaMusicBlog.co.
Jazzy Boy Production, ladies and gentlemen. They say that she level up. Show them what you really made of. Katukambo chitika usabalangiza na machiki wakaziona chembof. Vambela mushe veni ni maimba. Magelo bani konda mainga. They play me liose pachirimba. But I don't play ne pakuimba. In a day dance nikaimba. I get paid nikaimba. Nafaka Jasper marimba. Wana niuza mwamuna nikulimba. So I go hard. Yes, nikaimba. Nikaimba. I get paid nikaimba. Nikaimba. Kale zaine vei. Yes, nikaimba. Nikaimba. I get paid nikaimba. Wana niuza mwamuna nikulimba. So I go hard.
I'm like, hey. Pala mina panonko tulo kutui. Nimbuwa wiso kupulo muti. Mbe mulu imbo iwe ni fulo pukui. Base tani mwadi fulo bufi. Say Jeffy antino kundomba. Kumpa wadi chimo kungonga. I think I deserve much more kwena. Taina mayo ababa chimpwena. Tinti kuvaka idifititi. Presence ilelenga you fidgeti. Hapa ine kwa shalafyo kukulo mutwe. Talifu ako shinga lo bulo mupe. Stick by minga kalamba tila. Switching up teams ukalamba filia. Voice imu bongo ile nje but just do you. But they say that she level up.
Show them what you really made of. Katukambo chitika usabalangiza na machiki wakaziona chembof. Vambela mushe veni ni maimba. Magelo bani konda mainga. They play me liose pachirimba. But I don't play ne pakuimba. In a day dance nikaimba. I get paid nikaimba. Nafaka Jasper marimba. Wana niuza mwamuna nikulimba. So I go hard. Just nikaimba. Nikaimba. I get paid nikaimba. Wana niuza mwamuna nikulimba. So I go hard. Hapa ni chilling hapa rooftop. Nikubuka ni namba na flow. Monga ndala mazanga nizipunzisa kurapa. Watch how the cash flow. Na mabino ni fulu fulu. Na successful gang no vigulu gulu. Batitambila patali tiripa chulu chulu. Flow kubaba ngari katulu tulu. I said I'll be number one. Wezo ganiza ni TV. Weze diva only few believe me. Manje hapa nalipisha asini oneka oneka. Nga commander you can't see me. Suza kambela party drift ya sila. I make money kill rap kwa sila. Tumara papansi tunisa kila. Ni cheating at chipa top. They say that she level up. Show them what you really made of. Katukambo chitika usabalangiza na machiki wakaziona chembof. Vambela mushe veni ni maimba. Magelo bani konda mainga. They play me liose pachirimba. But I don't play ne pakuimba. In a day dance nikaimba. I get paid nikaimba. Nafaka Jasper marimba. Wana niuza mwamuna nikulimba. So I go hard. Just nikaimba. Nikaimba. I get paid nikaimba. Wana niuza mwamuna nikulimba. So I go hard.
Leke fiole koke pafiteko. Chile tila tindefwa ya mputeko. Efunde kwele kalevo bigenga brikideo. Kwete jobu pafindeko. Tadula tikari ulunda. Levo ni Steve ni pamutunda. Pamamba beti chilling ilanisha. Was a blessing ilo kasetika tunda. There's no level higher than this. Na marasta wapunda yes I to this. I might put a choir on this. And say zikomo to my messiah for this. Wavidimba Cristiano. Ramadila tika piamo. Unimbo cheti kaimbamo. Izambodila munga DJ tamudesamo.
They say that she level up. Show them what you really made of. Katukambo chitika usabalangiza na machiki wakaziona chembof. Vambela mushe veni ni maimba. Magelo bani konda mainga. They play me liose pachirimba. But I don't play ne pakuimba. In a day dance nikaimba. I get paid nikaimba. Nafaka Jasper marimba. Wana niuza mwamuna nikulimba. So I go hard. Just nikaimba. Nikaimba. I get paid nikaimba. Wana niuza mwamuna nikulimba. So I go hard.
They level up.
Jazzy boy.
Level up.
Jazzy boy. Running it.
She level up.
Running it.
Jazzy boy production, ladies and gentlemen. Sparks my name. Mr. PTK. Hey, Mr. Samuel's good.
Kopala. We in the view, view.
Blog.co.